hoto sappo e goɓum sakkuki gam hakke. E jamanu ndenno, to neɗɗo waɗi hakke dole hokka njawdiri gam sakkugo, ko bo e mbiya gam sakkango Allah. Njawdiri ndin waataw e jamanu ndenno, to neɗɗo waɗi hakke dole hokka njawdiri gam sakkango Allah. Njawdiri ndin warti mbattudi mo waɗi aibe, wato njawdiri ndin ɗum alama ɓi Allah, wato Yesu Almasihu jomirawo. Yesu wari maayi bo mbattudi sakkuki to Allah gam yimɓe duniyaru fu. Ra njawdiri Allah ndi hoosata hakkeji yimɓe duniyaru fu. Yesu laati cakkiri gam hakkeji meɗen e laawol maide dow gafangal. A nuɗɗina Yesu Almasihu, a wangina hakkeji maɗa, a tuuba diga accugo hakkeji maɗa. Allah yafotoma.